then leave you. I love you too, I love you too, mama. Kuna kitu na feel, shauna dalili, joni kubebe. Chanchanganya akili, ubongo na mwili, bile gelege. I wanna show you, baby wanna hold you, baby wanna koko. Homa, ina niumiza, baby nipe tiba nilale fofofo. And you look so fine, na kupenda sana mama yo yo yo. Moyo ni mwangu meshine, nifanyu na potaka niwe po yo yo. Nipe makopa, oh baby, nipe makopa. Wananuliza ila kwangu so kesi yo. Baby why you stay? Unavozungusha kiura chako cha pesi. Dunia ina siri, nikona wewe tu, wewe tu. Na usije nikadiri, nitaumia bu, mia bu. Baby, kwa kitanda nilale, lale, nilale. Sima pacha ni sare, sare, ni sare. And you look so fine. Nakupenda sana mama yo yo yo. Moyo ni mwangu meshine. Nifanyu na potaka niwe po yo yo. Nipe makopa, oh baby. Nipe makopa, wanotamu ya mimi. Nipe makopa, oh darling. Nipe makopa, ilele kusamini. Nipe makopa, oh baby. Nipe makopa, wanotamu ya mimi. Nipe makopa, oh darling.